Black Market Records.
Vile nilaka, niko fresh. Vile ninava, it's my choice. Sata akinikata, hot choice. Check it look guy guy. My God,
fanya first to come.
Kama race mbuzi ndo rende so mi uringa. Na mi sikitanda usidhani utanitandika. Buzz kuzipanga si of course utakatika. Baminto, baminto, niko on hits daijiko. Sinyongi halipenga nwaikiko. Iyo bash si bash kami siko.
Sasa fit uko shwe kitu ta fit. Na baby kimogika utasip. Nataka tukue friend for keep. Mike songu wote wana ti kuti. Vile nilimocha kali mdik kudik. Side right fail wana pick kupik. Cheat kuti.
Vile nilaka, niko fresh. Vile ninava, it's my choice. Sata aki nikata, hot choice. Check it look guy guy. My God,
fanya first to come.
Inalika, debe kuanganya, suti kusikika. Ako maubau chuma hawezi maliza. Canada head na ulimi meumika. Ngeus wa kinoi, nina chuma upiga noise. Nina geri flanisha nda mademo napenda toys. Ngori ngori ni atirapa bila pesa ya nigoi. Mini ngori manzi yako unicheza kikiwoi.
Taka weka pedipos, mapatikos. Sha, sha, da ziko kwa riko. Tunavuta konki, juni bagiko. Zimeriet, ai, ai, ni makariko. Leonta wadishika karanga, ah. Uski kuna bobo kwa ni blanda, ah. Uski niko jaba sona manga. Nda wateka one one nita wapanga.
Vile nilaka, niko fresh. Vile ninava, it's my choice. Sata aki nikata, hot choice. Check it look guy guy. My God,
fanya first to come.
Ika uya mina left.
First to come.
Mina left.
Fanya first to come.
Ika uya mina left.
First to come.
Hard to get.
Fanya first to come. Uba imelet, chini ya maji nili cast my net. The only thing mi uchoma ni bet. Nangwa ituki asi see through yake ya net. Akija fast mi umshika by the neck. Nyongo lukipigwa unanyongo by the neck. Na exams uki fail basi huja pita neck. Mi utik na ma ex siki kuja yeah. Kucheck.
Ongeza volume to sere bana. Na feature sura niko undercover. Na sakere na zende zikingwata. Zende zikingwata. Na kupiga koto na nunu na shanda. Tengika basina unyanya sana. Na kupiga koto na nunu na shanda. Tengika basina unyanya sana.
Vile nilaka, niko fresh. Vile ninava, it's my choice. Sata aki nikata, hot choice. Check it look guy guy.
My God, fanya first to come.